ngiphile mase. Ayi. Angiyiphe kusisa ba.
Kusisa.
Hlangana nomdala ba.
Yeah.
Ayi. Asibathole. Ayi, amina. Ngingindile sithanda ukumnandi, ngiyenza ngijabule bese ngalalini, sikhali. Ngikuzwa utshola bese ngithanda buthi. Ngakho ngilahlekile sephala noma. Eish, nginenkilo sethanda ubumnandi, ngenza ngijabule bese ngalalini, sikhali. Ngikuzwa utshola bese ngithanda buthi. Ngakho ngilahlekile sephala noma. Eish, nginenkilo sethanda ubumnandi, ngenza ngijabule bese ngalalini, sikhali. Ngikuzwa utshola bese ngithanda buthi. Ngakho ngilahlekile sephala noma. Eish, nginenkilo sethanda ubumnandi, ngenza ngijabule bese ngalalini, sikhali. Utshola bese ngithanda buthi ngakho bese khale noma ay keep an eye to eish ebheka manje into me ntonthizo uyabiza bokhopha yamfisa thena nguthembi ngacishe ngamwisa ay keep an eye to eish ebheka manje into me njengestangi yashutha bebambona bayawisha ifiso zabazize bahlanganisa ucheese ay keep an eye to eish ebheka manje into me ntonthizo uyabiza bokhopha yamfisa thena nguthembi ngacishe ngamwisa ay keep an eye to eish ebheka manje into me njengestangi yashutha bebambona bayawisha Jesus of Aziz, if I come on this cheese,
Ay, keep an eye too. Ay, a bigger man she put to me than Jimmy Stanley. Yeah, she's a baby, but now by a wish. So, Zabazi, Zabazi.